guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka qaranka soomaaliya ayaa qoraal ay xalayto soo saareen ku sheegay in isbeddel ku yimi jadwalka loo qorsheeyey inay ku dhacaan doorashooyinka xildhibaanada aqalka sare kaasi horeys la guddigani ay u qorsheeyeen in lay bilaabanto 17 bisha December. Jadwalkan cusub ayay guddigu sheegeen in qabashada codsiga musharaxiinta golaha aqalka sare ay ku eeg tahay 5 bisha January sanadka 2022, halka tartanka kuraasta aqalka sarena loo asteeyey in la qabto 7-14 bisha January ee sanadka 2022. Wariyaha VOA Zainab Abukar Maxamed ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
Ismariwaaga ka taagan hannaanka doorashada Soomaaliya ayaa sababtay in markale uu dib u dhac ku yimaado doorashada aqalka sare iyo jadwalkii ay dhawaan soo saareen guddiga lagu murunsan yahay ee doorashooyinka dadban kadib markii qoraal ka soo baxay guddiga lagu sheegay inuu isbeddel ku yimid jadwalka doorashooyinka golaha aqalka sare oo horey loo qorsheeyay in ay bilaabato 17 December oo maanta ku beegan ilaa 6 January ee sanadka soo socda. Sidoo kale guddiga ayaa waxa ay sheegeen in ay la wadaageen madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka in qabashada codsiyada musharaxiinta golaha aqalka sare ay ku eeg tahay 5 January sanadka 2022, halka tartanka kuraasta aqalka sare loo asteeyey in la qabto inta u dhaxeysa 7-14 January ee sanadka soo socda. Isbeddelka jadwalka ayay guddigu ku sheegeen inay ku timid codsiga guddiga doorashooyinka ugu yimid madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo ku aadan in muddada dib loo dhigo waqtiga loo qorsheeyay doorashada aqalka sare si doorashada aqalka sare ay hal maalin u wada dhacdo. Maxamed Salaad Kowshin oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa sheegay inay muhiim tahay in is-afgarad laga gaaro murunka jira si meesha looga saaro walaaca laga qabo doorashada dalka.
Dowladdan anigu ka suweynaa wixii yimaadana inay dadka u cadeyso ayada laga rabaa. Waxaa rabaa dowladdu inay arrinta dhulka u dhigta goboleedada iyo dowladdu waxa lagu heshiiyey in doorasho la qabtana sideedii in laga wado dowladdaanu marka uu horay iskarna siyaasintana inay sabraar oo dul qaataan baan doonaynaa in afgarad la gaaro labada dhanba ayaa halku ku jira.
Sidoo kale gaashaan la sare Cali Xaashi Aadan oo ka mid ah saraakiishii hore ee Soomaaliya ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan hannaanka doorashada iyo dib u dhaca muuqda.
Dib u dhacaas solutionkeedu wuxuu yahay dowladda federaalka ayada haysata legitimacy iyo aqoonsiga dowladnimo ayadaa laga rabaa shacabka inay qanciso doorashada waqtigeeda sheegto. Wixii dib u dhaca ku keenay ay sheegto iyadoo aan ognahay laba maamul goboleed oo muhiim ah inay ka maqan yihiin guddigii doorashooyinka qaar xareysan yihiin. Waxa arrintaas ay ku dhacday dowladda laga rabaa shacabka inay soo bandhigto waana jamhuuriyadda federaalka responsibility ka ah haddii dib yimaado iyo haddii dhex ku timaadaba asagaa looga fadhiya shacabka asagaa looga fadhina.
Si kastoo ay ahaato go'aanka ka soo baxay guddiga doorashooyinka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli weli aan wax xal ah laga gaarin muranka ka taagan doorashooyinka ee ka dhashay guddiyada ee magacowday dowladda oo musharaxiinta madaxweynaha xubnaha mucaaradka ee guddoomiyaha aqalka sare ay ka hor yimaadeen iyadoo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland aysan weli dhankooda soo magacaabin xubnihii uga mid noqon lahaa guddiga doorashooyinka. Zainab Abukar Maxamed, VOA Muqdisho.